time.
Oh baby, let's stay together without no reason that you won't know listen. Girl, can it just a tie and your face so high? Oh baby, let's stay together without no reason that you won't know listen. Girl, can it just a tie?
Nakumbuka mbali sana tena usiku na mchana nilikwenda kazini wakabaki nyumbani ukujua nafanya nini sikujua nafanya nini olay jina nalikumbuka na wala silikosei yesterday everyday mc nakuita nyumbani kiwalani sometimes paka samurai anakutamani yani najisi crazy najistukia nanifanya sana mchizi najisi mpweke usicheke mana mimu zako nilitaka njibweteke sababu uyo mtoto ni mkali atari na mengi maswali sometimes sio shwari wananipa tu salari usijali ilo ndo neno analopenda kulisei sometimes mapenzi yake ni kama kwenye sinema anaikima yana ito lehema ukimona da we mwenyewe utasema everyday kweli lei ni mkali ni mkali ni mkali atari my baby twende home yo.
Oh baby, let's stay together without no reason that you won't know listen. Girl, who can it just a tie and your face so high? Oh baby, let's stay together without no reason that you won't know listen. Girl, who can it just a tie and your face so high?
Mawazo mengi kichwani lei kesha potea najiuliza kila muda yupi aliyemtokea si the boy ama cheater pana wote notea kila nyumba nishapita hakuna nilichojonea selewi kajificha ama kesha kimbia mkoani Morogoro kisaki kajichimbia nakumbuka mbali sana tena siku na mchana nilikwenda kazini yakabaki nyumbani hakujua nafanya nini sikujua nafanya nini olay jina nalikumbuka na wala silikosei mashetani yamepanda nice kuvikwa sanda kwa sababu ya mapenzi naonekana sifai unyu chai sikatai usiku navuta meli kwa stali ya kali nyingi labda dingi labda babu sifai sina shilingi house of fear ndo najua kayendo wangu badala yako acha zako unaonavyo sivyo nafikiriavyo sivyo nilivyo lei hakuna binadamu ambaye akosei my baby ambaye akosei jo home yo.
Oh baby, let's stay together without no reason that you won't know listen. Girl, who can it just a tie and your face so high? Oh baby, let's stay together without no reason that you won't know listen. Girl, who can it just a tie and your face so high?
Yo, this is a Kiwa side, Kiwa Banta Musa, Everyday MC, K-Tachi, Samurai, yeah my baby. Nakumbuka mbali, Joe Hombas. Kumbuka zamani tulivyo pula ugali na kachumbari. I say what I say, Kiwa Banta Musa Stony Bag area. Gatuzo superstar kita. You know me? Yeah. Kiwa Banta Musa. What up?